kushare, namba unisaidie kushare.
Hiyo ndo game ya sasa, game ya Instagram ama Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Funny ndo game, watu wanayofanya hivi sasa. Game ya artworks and captions, kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayachia mwezi ujao. Mwezi mzima mambo unisaidie kushare baba lao. Paka nona noma sione naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. If force imetulia, itaji kwamba minta share it. Wengine wanafeli, wanomba unisaidie kushare. Bila ta salam, really? Watch ataka skize track wa radio. Tuna share tu mapix, kumbe track enye zio. Bola walo nomba ni wasede kupost matukio. Na letwa video, nomba bofia links kwenye bio.
Samani brother, nomba unisede kushare. Nomba unisede kushare. Samani dada, nomba unisede kushare. Nisede kushare, nomba unisede kushare. Samani brother, nomba unisede kushare. Nomba unisede kushare. Samani dada, nomba unisede kushare.
Samani kani mekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog siwa social network. Nini Instagram doi mefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing ila inahusu. Kaso TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG, ndo utusu. That's how powerful the social media is. Hila daily kwamba msaidia kushare on social media, please. Kila star mesha share, bado DJ ya peak. Piga tana plan B, tena immediately. Unawasikia, tunajuana na wajangusa kushare. Na wasikia, tuamevuma na vichupa na vyotea. Sina lawama na frani, support ya jahai ni gear. Na kiono meposti, nami reposti, ntakumegea.
Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
So famous, niko na T-Touch.
Touch, touch,
touch. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.